Sabatanga Zulokushin, Nabanbaloku, that's in the Bezabati. I get a scoop and funu with the soup, working funu queen as a ship. Sabatanga Zulokushin, Nabanbaloku, that's in the Bezabati. I get a scoop and funu with the soup, working funu queen as a ship. Man, he plug, he yam, he gun, he drop, the numb, he trance, the has, he mal, he plug, he yam, he gun, he drop, the numb, he trance, the has, he mal, he plug, he yam. Ingan, ingrab, ninam, ingrants, ingas, imal,
ingblag,
ingam, ingan, ingrab, ninam, ingrants, ingas. Outshisa bolo, vinamba nambi pumil, kona bang dinga ngipan, kona bang dinga ngipan. Outsingale social, kulim fochelin, no manyang fani samsham, no manyang fani samsham. Anim niggas itam, atino pumuzum, odanga zavuga injozak, anga zavuga ukila, kanga zashasa no song, kanga zashasa no song. Anim zale lingom, anim zale lingom. Outshisa bolo, vinamba nambi pumil, kona bang dinga ngipan.
Reporting live again, it's your boy MJ, Inja Andrew Mapport. Chilling with Inja Andrew, slow logum kulugu tungagini. Holding it down. Holding it down,
gagini.
For part 2.
Showcase, bias.
2020. Shout out to Walker, my ex. Shout out to Zonke Kevin.
Yes, now.
Ungasishaya isikoni ngomatch. Kayizale.
Shubile.
Reporting live ngakini it's your boy MJ, City to City, Titty to
Titty.
Shisa lelo damn dogam. Slowo lo sin dogam, ngakubona bese uthi sembonke ulibele uphoshile dogam. Ulibele ukhiphile kuma video isicefe dogam. Ha 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 ha. bangivula nje bethi nje eshalize ngibona wena nje ku-Instagram bese yabo.
Ah, bese ukuhlanganisa bese yabo. Yilo muntu nje bese ongazwani nalento ethi ukurelax kakhulu. Ngiyachila nje phela ngaleso sikhathi ngoba bethi umzimba osebenza kanzima uyadinga ukubuya uphunyuze sometimes. So umuntu angibona ngirelaxele mhlawumbe strade nama gymbo sayitshela ukuthini yabo.
Beniphila no ex mangihlangana kanje niphuma kuyosinyama. Ya o ex uqimbile lapho ushaya iskindi, bashaya iskindi sokuphalaza. Mphezi inyezi lapho dog yami niphila kuphela.
Ah vethe. Umuntu kwaphila vethe, siphile kakhulu vethe no ex vethe, senza amasimba kakhulu vethe yabo. Ngeza shana ivideo vethe showcase vethe yabo. Yenza manga nje kakhulu kahle kahle kakabi vethe ivideo official nje, kuthi ayi unofficial. I available ku YouTube, uyahamba lapha ku channel ya Nduna underscore X. Yabo leyo nto leyo uzoyibona nje showcase. Yabo nje yenza manga vethe yabo. Otherwise vethe ngikhushenya isingile la vethe ngiqanqa. Blind gabu.
Ngibonile lapho uBosha mfethu uzazi unabona 2000 plays ku SoundCloud unabani ban downloads audio mag yabona
sikobora mfethu kobora mfethu so shout out to Lebitsa kanjalo mfethu lemjida mfethu wa sharp it's Spanish amazing gabu laphana mfethu uyena mjida mfethu wanginika leza insimbi lezana mfethu yabo le yonke le ngatsola nami nje ukuthi ngikhululeke mfethu ngirephe kahle nje mfethu nje ngendlela engangifila ngayo
plaza kodwa yabo le Poso wepele poso awashalo
mshini ikomora fethu yabo le yonto yenza kahle kakhulu fethu yabo abantu bayajabulela fethu yabo zakhipha nje blind fethu yabo so nje fethu into esemaplanini njengamanje fethu ukhiphi iP na igama layo every dog has its day
fethu
yabo le yonto le bese siyaqala futhi sibuyela back to yabo ekusebenzeni ngama music video kahle kahle umuntu akahleli fethu siyakhijima fethu
yabo suka ebe beta 4 kondile fethu yabo le 5 man
hey fethu umuntu uyendela fethu asejwayele ngale camera fethu angisazi fethu angisazi kodwa nje engakusho ukuthi maningi asel yabo maningi fethu yabo le nto le maningi kuse shout out to Nduna njalo
abantu uBoshile lesisana bani uBoshile
sebenza kakhulu fethu sebenza kakhulu
no but it's good bro ama view no bese ngiyabona again like 600,000 views ban fethu siyasho
sokho yeah fethu spanje fethu yabo kuyimanje nje umuntu akahle nje yabo nje na njengoba ufika nje la fethu usanda ukudedela ama beats la isikhathi mina futhi ngidala uphoyizini ngiyangiphoqa
fethu ufanele abaseba doka
fethu abantu bayasijabulela fethu spanje sami fethu so ngiyabona ukuthi yabo
every dog has its motherfucking day
yes yes
sangavumbuka eFrance sloholoko in France ngakutshela bani
kube ni staring u John Wick
fethu ngakini
uyazi fethu uyazi sazokhipha mfethu asihleli mfethu asihleli fethu yabo le yonto leyo fethu so kahle kahle nje fethu ukukhuthaza nje wona wonke umuntu fethu onetalent ukuthi ekuseke ungacameli phe kwento yakho mfethu yabo le yonto leyo sisebenzise nesikhona isikhathi sokuthi sisebenzise ya
boso
ngisho ekeke ukuthi kekeke dojane ekoleni la mse niyovalelana ezitulo isikole fethu isona efanele sihambe phambili kodwa i-talent liyadinga ukuthi ulisebenzise ukuze kuhlezi li-active yabo le yonto leyo uze ukhule ne-skill sikhule yabo le yonto
manje bese sithini into mzolova kwama inbox dogam ngiyangibona phela uleve no post dogam solo ma like aw 100 ma post stop dogam boys way ke siyazizwa manje Sage uthi Tom Cruise. Sage uthi John Wick wish.
Hey.
Kodwa mthi ya dog zasha bro. Kodwa spoke manje no Robin Todd Flo into ukuthi kusime mfethu. Abantu underestimate how important it is ama visuals dog yam.
Sure.
Ama visuals bese bocha bro.
Sure.
People need to see all this flash shit going on, bro. Plus no X nine fan I dog ebediniwe mfana ebese nge revenge this time mfana ebese nge revenge dog amaye
ya isikhatsini samanje bese ya ivisual into evisual nje iyakhuluma mfana
bakubone bese ngiyabona abantu baya comment abantu bayakhala uthi ayisilokoloko kolokode
Masho yonke abagaba abathandayo nabo abo vese. Yazi vese, uyase lokushini vese, mina ngiyaba understand vese abo le nto le. Boza.
Kodwa kusafanele sishaye itho. Slogo logo on tour.
Yakufuneka nje
doctor. Kulokuthi on tour.
Shone bese zokugcwala inkedama manje. Yabona.
No, bese khona umjila bese ngimphethe. Into tutuko bra.
Showcase.
Ebe khona nje kuyithoya ya Robert Dance, u Bugsbeat, u DJ Bugsbeat, bese shop shop impress.
Sure.
Organize ngitho bese ngazi bezoshaya u Abduce ngitho, I think starting in April or May.
Showcase.
No Robert Dance floor na khona ngitho azoshaya ama campus tour.
Correct, correct.
Mangi about say bese first sishaya that's to come.
Yeah,
kanti nje ama high school mhlambe vele siyeqhilile.
Sivusa amagqube efethe.
Sekuqhileka sent Pine Town Girls sit band band Durban Academy sit Queensberg sis. Phinde sisivuku zakhe, phinde sis eyimpheso.
Yabo.
Phinde sis ma campus sit varsity college sit band band sit band band. Eh dog yadingeka mfethu, yadingeka dog build that fan base yabo. So uthi aperform nathi projects avele idedele ivideo. Vele zonke ingoma zethu siperform as number video vele.
Vele.
Uyashezema lapho ethi ingoma ephufonya umuntu ayithola bese noma ike ko iTunes ko SoundCloud ko band base ama video atholakala mfethu.
Sure.
First baqhina dog. Oh manje hey first baqhina dog. Balele bani.
Yeah, but I get you diverse, get you diverse. Sebenza ukhona mfethu mningi, mningi mfethu. Hey.
Every dog has his motherfucking day.
Hey.
Manje i showcase izobikwa lo project la.
Yeah?
I showcase izobikhona kule project la.
I showcase mfethu. Kahle kahle mfethu isizoba ku EP yabo. Khona enye EP mfethu yabo esike sathuka iqala kuyipheka mfethu noNdoni yabo.
Yeah.
So nje mfethu yabo
a joint EP like yeah. About two.
Yeah, nje mfethu ingoma nje sisipana about two. So like njengoba engasekho mfethu soqhubeka nawe mfethu. Yabo le nto le. Angisimsize siqede mfethu ngiyacabanga ukuthi lapho mfethu ngizobe ngisaphushi every dog has its day. Yabo le.
Ngizobe every dog has its day next week.
End of badge.
Showcase.
Yeah.
So far isinto engahlangahla.
Yabona.
Si personalize dog MC fitness. Ibo rich ibo. Kodwa bese fast washaya ama hot copy manje dog engibonile fana ama hot copy nenyoko bra.
Yeah.
Fuck bra.
Akukhona abantu abasawadinga.
Fast yeah dog ama hot copy asanenyoko dog. Asanayo mfethu. Asanayo dog damn. Ngiyabona nje say sometimes lazi ufuna ukukhiphela kuyona mfethu on hot copy as well as on iTunes 99 yabo. Yeah, bese na futhi ngicama ukuyikhipha nje. Mhlawumbe mid March ngifuna ukhipha ivideo esibili. Ngifuna ukhipha nevideo we scoop ungenza. Ngisabe sengazi bani.
Hey,
wathi
ubusufashana ngale lolo le.
Ngisabe sengazi bani wenzeni ngani bani bani ngazi bani le scoop iplan imbang ingani iplan itash iwe. Kane atokam kane atokam.
Alibo.
Kodwa vele bese base sishaya bese sabathaya blast dog kuzonye wa dog kuzonye wa fetso. Kuzonye wa dog
sekhanya nje bese izinto sengiba on.
Yabona nje bengisafuna ukhipha engimpahle show ukhomzi uAK no 22.
Sure.
Umgqibelo. Yabona nje siphathe ama second noma u18. Fike na uslokolo la ushaya icamp yo. Uzi nje ngqe. Yawa nje kuyisloper slang ubambethe usunevesi lapha la msebona uslo ela ulebe nevumbu ufetukile ngathi khona ivesi hay shay cameo
face
shay cameo yo
awubale ubala kakhulu
face bana so bangena dog yam so bangena ngeart so bangena ngenkani so bangena nge3
hay isona skhathi lesi
vesi
yeah
dog yam fast ba finesse fast ba finesse dog yam fast ba
bakhombisa cha mfethu
fast ba finesse
yebo le nto le
kodwa mfethu kusafanele siyeshaya ingoma dog yam elam khona nempahle le mfethu ku true colors dog yam forever my friend asashala Nikala
bahle
ngoku safa sisha le dog yam ngisakhala ngale ngoma dog Ngaba ngiyifaka futhi kusasa umlandzi, futhi ngizoyifaka.
Yeah, uyigaxo vethu yabo impela.
Uzoba nama solo track out so. Usekufuna. Sabantu abemlazi vethu. Hawu, vethu showcase vethu. Sponsored by Olo Volume 2.
Correct notch.
Playlist by KwaZulu Republican Mgulukudu Records. Slogo logo entertainment group. Slogo logo Mgulukudu Music. Gakshela toka. Gakshela toka. Fast banke toka. Fast bakle toka. Fast bakle ne bese ngenkani.
Yeah.
Shout out to zonke intombi zolova.
Showcase.
Shout out to Bonko Bay. Shout out to wonke ama ex. Shout out to Bonko Meshent.
Showcase.
Holding it down.
Slow love. Mgulukudu. Showcase.
Kodwa bese washaya ngempela Mgulukudu. Mgulukudu on tour. Logo logo on tour.
Showcase.
Supported by all. Sponsored by all of.
Yeah. This has a plan on the day. Gosh, in the face.
This has a value X. Lapa go goal.
Yeah, bro.
Shy little video there.
Yeah.
Smooth, it's okay.
Yeah, that is gosh.
This has a bangin and get three. Yeah, it's all upon it, please. But then, I watch other talk. I'm gonna say, with regards to another day, another story, like, so spanning no band feature wise, so spanning no band production wise.
Sure. We another day, another story.
Showcase.
Okay, sure. First, we another day, another story. Like, ingo my first day, and I'm first, but yes, I span
every okay. Dog has his day. Oh, every dog has his day.
It's Minushingo, my first day, another day, another story. Let's see, that's it. Every dog has its day, so yeah, EP, so like, that's the first I'm featuring Shanga, a cool, the boy on to them, featuring Shanga, so I'm a vocalist, so of which the woman know about.
Shout out to Mano,
legendary.
Legendary vocalist. Umano ilento kazeshaya ihook kwi festive season. Summer.
Yabona onto le. So sisibanile nje kakhulu noMano mfethu yabona onto le. Ngase ngithatha nje mfethu omunye usisi wakhona la ngasekhaya kuthi Amanda. Yabona siyasazama nje ukuhlanganisa into encanyane emnandi. Nje nizoyizwa nje mfethu.
Shout out to Amanda.
8 or 7 tracks nje ovutha ingoma eyiningi ingishaya ngedwa nje yabona onto le. So ngifeature nje kuma hook njengoba nje lizisho nje igama la iproject Every Dog Has its day. Yabo kahle kahle. Yabo history singalenja le eyimina. Yabo le onto le. So nje mfethu ngiyacabanga mfethu abalaleli bazoyithokozela mfethu. Since nje besasanganiswa nje isingile yakhona ukuqala iGomora.
Who produced that?
Eh? Ulebitsa.
Ulebitsa
from Hammersday. Yabo le onto le. Yeah, dog, nje kuzofiwa kakhulu mfethu. Abantu bayicheck mfethu ingoma lapha ku Audio Mac na ku SoundCloud. Kuyafiwa kakhulu.
Who else produced on Every Dog Has His Day?
Producer mfethu uLontunjana khona ezinye uLontu kuthi manje baningi kakhulu producer engisebenzeni nabo ngiyabakhohla mfethu yabo. So umuntu engisibane naye kakhulu mfethu Effected uJTip from Pretoria. Ngase ngacosha laphana naku Wanda yabo nje mfethu baningi nje mfethu yabo leyo nto lenzoza nje mfethu nje
shout out to Clement ngam shout out to Scomplas
okay mfethu yabo leyo nto leyo sisibanile nje mfethu ne block nje mfethu yabo leyo nto leyo nje kusazofiwa blind
oh shout out to i Mexican sir dog yabo safana ngishaya EP naye
nje mfethu yabo sazofiwa kakhulu mfethu sazofiwa abantu abalindele izinto ezimnandi amancamnce iphetho no smacks keke lapha ku productions yabo le onto le kuyafiwa
every dog has its day tour
yeah
ufike ninja
fike nje negovu lapha hlehla ama fake MCs
mfethu dog show
yabo le onto le
yakhela
wena yeah mfethu nje kuzofiwa mfethu kuzofiwa nje mfethu yabo ukuthi ngeke ngathanda ukukhuluma kakhulu ngezinto ekanje mfethu abantu beze sebezwa ngento nje sithi qo yabo le onto le besho ukuthi sesses
Safa sithola on iTunes dog
yabo le onto le
Safa sithola on iTunes bese abantu eFrance bayizwa
showcase
abantu eManchester bayizwa dog yabo Liverpool bese
yaphoqa bese
nako Japan bese so shayitha ichila phana ishayi bese shit.
Petsu Ip Man lapha.
Hey, it's okay. But then, it's a shit dog. But I'm not saying a shit, you know, me short film. Every dog has his day, best. No 13 minutes long, best. How am I going to say for
you? Now I'm
how am I, best? Man, you know, XFS, how am I to come, best? We should say get to Alexandra, dog, come. Every dog has his motherfucking day.
Okay.
So, first shiny merchandising about every dog has his day. He hoodie, he long sleeve. Every dog has his day. Dog, I'm feeling a cold. Every dog has his day. Long sleeve. Got luck, follow another day. Got luck, follow another story. Every dog has his day, another day, another story.
Fashion,
another day, another story part soon. I think
it's
a big bonus track.
The daily beats,
loves about Bruce Willis, going to come very, very staring, very about Denzel Stress. 99 one way.
You be staring.
Yeah, bro.
Gagi.
But personalize. And the music videos, I thought our music video would actually be on your YouTube channel.
Sure, but I'm not about search if it's YouTube, London, and slow element. Yeah, but subscribe, and I'm going to my video about London. We Facebook here, slow L Mkulubutu, good Twitter at slow L, Instagram at slow L.
Reporting live again, it's your boy MJ holding it down for Radio DR. Check us out on Spotify, Apple Podcast, Podbean, Gagin. Shout out to Silo, the CEO. 2020 holding it down. New music, new motherfucking video. Summertime MLAS coming motherfucking soon.
Yes.
Every dog has his day coming motherfucking soon.
Gagini.
Sure.
Shout out to Block.
Shout out to Scomplas. Shout out to Sa. Shout out to Ipur Ewa. Shout out to Sun Electric Temperage.
Shout out to Lung San. Showcase.
Gagin. I'm not sure if you're a good person.
sabo love number number pumil khona bangdinga ngiphansi khona bangdinga ngiphansi awusini ngale social calling for jelin noma ngiyangifanisa mhlambi noma ngiyangifanisa mhlambi animnikeza idam athi nophumuza umqondo angazavuka into zakhe angazavuka ukuhlala angazahlatsela ukuzonga angazahlatsela ukuzonga animdlalela ingoma wesibubuke nje sabathenga kusebuloku shilo nabantu balokhu bedansile bezwa bathi ungeke angeke sikhupha ngifuna ukudansisa ubusuku kodwa ngifuna ukuphila sishetho ngeke sabathenga kusebuloku shilo nabantu balokhu bedansile bezwa bathi ungeke angeke sikhupha ngifuna ukudansisa ubusuku kodwa ngifuna ukuphila sishetho ungeke ngitsule ngibhemela isikhupha ngapha sangqonqosa akuyona ibhadi njengakuthela ukushila nje nolova sekwile sesikhathi sokugqoka ophaqa best shot shy round the bitch sithuke pepe tomoy lesikhupha sishe kubuka umakhelwane morning bang ine tshetshane zasesisawa ekhosombeni zishetsotsi angithivuthi aphinde cishe lapho zisha khona tuple vine namaqola endlini ahoqa idamu strong amehla khali gazi ngathi akazi silale nhlobo ngiyazi makufuna ukubhodla ngidotsishisa ngibasela ugongosha makusuka umsindo kuyahashaka ngicuphe ezokhonkotha mangikhuphula ivolume kuyozwakala kushake indonga ilesi sikhupha esenza mithi ngane ngepens down festive yonke ipunishment lapho ihlele ekhaya ilesi sikhupha esenza kuhlanya abantu ukhishi imali zokugcina la uyazi mayisakhona ibhayikuse emnyama iplug inyama ingane intrap nenamba itrans nehas imali iplug inyama ingane itrap nenamba itrans nehas imali iplug inyama ingane intrap nenamba itrans nehas imali iplug inyama ingane itrap nenamba itrans nehas sabathenga kusebuloku shilo nabantu balokhu bedansile bezwa bathi ungeke angeke sikhupha ngifuna ukudansisa ubusuku kodwa ngifuna ukuphila sishetho sabathenga kusebuloku shilo nabantu balokhu bedansile bezwa bathi ungeke angeke sikhupha ngifuna ukudansisa ubusuku kodwa ngifuna ukuphila sishetho imali iplug inyama ingane intrap nenamba itrans nehas imali iplug inyama ingane intrap nenamba itrans nehas imali iplug inyama ingane itrap nenamba itrans nehas imali iplug inyama ingane intrap 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 nenamba itrans nehas
We're now tuned into recording live again on radio dr.co.zn.